Jabi kanfuno mukenku fudala dale ya kenku kichi gambo lafu nanoka. Okwagalanga kuhuza abuza mukilasi kanzire yoku kenkuke. Abakazi kati nabasajja batuchanga. So mutima gwange bamaze okugumenya. Ebibuzo byenebuziza nkumu. Naye ansa zibuze. Owange yani. Yani. Owange yani. Yani. Owange yani. Fubyo munonya naye ambula. Owange yani. Yani. Owange yani. Yani. Owange yani. Fubyo munonya naye ambula. Omutima gwange kambite byokupenda kuba nkizudde y'obulamu bwange bulugenda. Kiruma nnyonyi okupenda omuntu ate yakukongola. Ebiwundu ku mutima gwange bitana buli lukya bakosa bikose baabuwe. Bwe nnemerako kuba kufaga Katonda naye wange yani. Owange yani. Yani. Owange yani. Yani. Owange yani. Fubyo munonya naye ambula. Owange yani. Yani. Owange yani. Yani. Owange yani. Fubyo munonya naye ambula. Kati omukwano gwafuuka nga business. Abakazi mwe bayitira okutonyaga. Ne bw'obeera mu bingolinga nga akaswaswa. Akuwana bunyiriro lw'okuba muno. Nasoka ya nchankala nyanyo nenuma. Ikonze kamutosa anga sinamba yange. Nifuna sirivi ya yalingo muyembe. Kaya yeru kanaola. Na ye sirivi ya nembwa zimwe murugunya. Ayezi nazisinga kaga Katonda. Owange yani. Yani. Owange yani. Yani. Owange yani. Fubyo munonya naye ambula. Owange yani. Yani. Owange yani. Yani. Owange yani. Fubyo munonya naye ambula. Yeah, nkoyo kusachinga Monday to Sunday. Nkoyo kuyomba every night and day. Nkoyo kulwana January to December. Swani zetu genda love lecture. Ngwali na kwagala babambi akupenda muwenge kitiibwa kyeye. Bane woligende bunayira aliberawo ngaakulinda naye. Nkoyo kuspendinga my dimes. So many times I made a mistake. Nkoyo kuwastinga my time. Kambelelo nilechisinga kuwachiri. Owange yani. Yani. Owange yani. Yani. Owange yani. Fubyo munonya naye ambula. Owange yani. Yani. Owange yani. Yani. Owange yani.